It is not about searching for attention. Yeah. It is all about self-respect. Owe bango utamuwe bukira towebika. Katika kasera tubayiro munyango mu masuka. Slim boss.
Miyaji kabona.
Bra, bra, bra.
Let them fear.
Lwatu kakala matendo nyendo masakeri mubudu niwa wakubatuka kwenso kwa kana kogulu no kubatuka kwa latu batu wajja mubuji baulize dobo ziri ya katonda herio mutu misolo jeso mbabali wo bala babone kumisinda jefutu wakati mutiso mutomi ya jinaka kwiso niega tude nengule ya barapa kumutwega jambade vigambo kumwezi timi ya jihogune gune ufuge sana murapu mwana angejikuwa de jochanga mandule babu kumiri langa tonto basinga bo reality na moviroto na jabao nyaba na ba rappinga full of photo kaza nyaba kali mo chiguma za to kuchoto bagubi anga owe volunze bisoto kati rapa wo mugambe mu rapu wo gaba matami ya jiye zali ne nyuanto gadona bakubuza who is who soka webuze who is you tamanyi totegera rap olina soka manyazo kutegera hip hop miyaji ze kabaka tudde kudamulera zize kulamula zize kuvola boye zize kugonjula mbadde nsirisenganize kundopera katika ekaseera basobya okunetondera kusimola pokisi eyakulira kunjala timu yagabwa ite yolina okwegalira otegalira kutwala boyi ngaakaveera wakulira ku nsekere kirabika boyi gwe tewayokana ku mabeere wakulira ku matagambuzi kyovola bamwana era olowooza nkambuzi nerinya buladi walenda ya fefe mbozi kwe mbutomanyi totegera ate baba wanerabira totegera era kati gw'omutujju omukujukuju eyajja okuzikiriza kye bayita hip hop obwo bwe bubogola boyi tebutera kuluma kyokka tebangambye mbuguli kafulumu kwasama akageri kesagala byakundekanira kati gw'okunetondera boyi funa gw'otuma oba kugondezaamu mpandikira waliwo nonamagambo eyosoma mbuno ye mulungi wa fesi ekyennaku kiriwo mbunze namala towasa naye tofa yembwa yange yo tonna wasa ekirala boyi emyaka gyogiwa kitiibwa okole rapu nga zijijyamu nkuwa derivisioni dayewe otegerezeemu otegere mbu pachiline mu rapu zibeeramu mama Victor Kamenyeza sikulinako tabu tolina musango gwe waza okumpagira okujjako ne wamulufula omutemi w'ennyama akama kalinanga sauti w'embata kalola dayoleya bigambo tabyogera habiddukana oli mulwadde boyi sokofu n'eddagala olw'okubulya ekyozzaako kkola okunetondera ati gwe fikifaka kyogga mu bikumba byo temuli mu bokisa walisosena kutawaza nga tonna kutama bagamba atunda yolesa yatera amazaawo kakasa byotunda boyi ebyakuweddeko ffe tutudde mu biiti buladi otunula mpaawo nga tonna bakubuuza who is who soka webuuze who is you tomanyi totegera rap olina soka manyazo kutegera hip hop nga tonna bakubuuza who is who soka webuuze who is you tomanyi totegera rap olina soka manyazo kutegera hip hop.